chicha mutondaka nokugambye tondetera kumulabe kochi gwe tonka kasa oh gwe kakukando mutambale ekikutuka ko mukwano tonenya gwe wanywa bichatalye sonywa oyo tabuto msobola muleki
manya oluya America
gwe giro mukwate ko mukwano sivuge
mukwata ku oluya America
oh mugame ko mukwano labe
manya oluya America
manya olusozi lwo wana mpaka mbalagala
obelanga oluya America.
Chamu vya yogera ko
Ebyo bye mutya Nebwe mukanula maso mubitya Wade mubera keyo Nde mumukonjera na ete mumusobola mumute Manya olumbi Amerika
Kwe giro mukwate kwa mukwano zivuge
Mukwata kuno olumbi Amerika
Omugame kwa mukwano labe
Manya olumbi Amerika
Like you don't know the mission, and all you do, you have to know that you can't stop the calling. Just a bela wo, ebintu bye byampola, ne mumu bela keyo, ne mumu konjela ne te mumu sobola mumute.
Manya olumbi America,
we giro mukwate kwa mukwano zivuge.
Mukwata kuno olumbi